patience whenever words are lost.
Africa princess,
go get your back to the love nurse, baby.
Mopa,
you and me for real.
Penzi langu walihudi, alihudi lanukia, kumpenda sina budi. Nitangaze hadharani kibidi, tufanye makusudi. Atogopi tantarira zao, maneno nchajao, wanafanya maneno. Baby sikufanya matendo. Imani nilonayo, ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka, ukaniokota, ukanipangusa. Upendo tulonao, umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma walituangusha, tukanyanyuka. Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu, jamu mapenzi matamu. Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu, jamu mapenzi matamu. Na
kwenye akili yangu ni wewe peke yako umenika, kwingine roho inakata. Oh, moyo umekwamini, maana unishi akilini, sijui umenipa nini. Au umenitupia kajini, ndo maana umeniwini, maana unishi akilini.
Telling them my love.
Nyuma nilianguka, ukaniokota, ukanipangusa. Upendo tulonao, umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma lituangusha, tukanyanyuka.
Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu, jamwa mapenzi matamu.
Go get you back to the lovers.